A DJ music in another man your heart a falls. A military sting, bitch carry set the floor. In a me music is a player no more heart against. Yes, say the thing that this a mess in a history.
Hugo one out of we and coma. The one thing you must have police at Tacoma. She's so good, so sweet like Namachoma. Pandy discover she above Namachoma. Gabat is the Guatisimichi. Look at Tina Munogabaka Chiruakade. Pensale, Zia Isaji Tizibarua. Akapuku Kakalati, the Mutoni Bamania. Look at China comes at them. Yamu say, we sing Sinakatiam. I think when they are Jem Wana Yatiam. Conta, Conta, Mahara, when song and they say, Wajiamu, Polypaya Nakati. Wajiamu, Conta, Bile, Wajiamu, Omana, Wajiwe, Wamuyamu, Penda Wajiamu. Wajiamu, Polypaya Nakati. Wajiamu, Conta, Bile, Wajiamu, Omana, Wajiwe, Wamuyamu, Penda Wajiamu. Abosono kuya mwenda no moshango. Abosono kuya mwenda ne chirango. Lola wa yito muto atine moshango. Lola wa henda mateko wesina moshango. Ndaza kolaba bakukobe. Chemani nda mukambire choko zira kukobe. Nda kuisa yompaka homo chihome. Choko zenichiwi yet you ate my money. Okia moku wazana kunama. No wakabiri nta kumanya. Akatikini kwaka chirika visi. Wawingi vidi emwene kusigai. Hati ndaza kukule meraho. Naza kukwe kumako. Wila vye mbele mbidu ye mize yawe. Wila vye kuya mwenda ndandanda zanje. Wajiamu, Polypaya Nakatiwe. Wajiamu, Konga mbile vichelio. Wajiamu, Omana wanjiwe. Wamuyamu, Penda wajiamu. Wajiamu, Polypaya Nakatiwe. Wajiamu, Konga mbile vichelio. Wajiamu, Omana wanjiwe. Wamuyamu, Penda wajiamu.
Akizekembera watu wale chizo zaro tanga. Mazile mkale wale wataka kunka chonka zanga. Tuzano mjanja na majukika kumkaba na wakanga. Kazi ya mozona, hata kile makuzara. Niba ya mwako kareka tumkwase shara.
Amina, azuye ni Book of Exodus. Wajiamu,
Polypaya Nakatiwe.
Wajiamu,
Konga mbile vichelio.
Wajiamu,
Omana wanjiwe.
Wamuyamu,
Penda wajiamu.
Wajiamu,
Polypaya Nakatiwe.
Wajiamu,
Konga mbile vichelio.
Wajiamu,
Omana wanjiwe.
Wamuyamu,
Penda wajiamu.
Wajiamu,
Polypaya Nakatiwe.
Wajiamu,
Konga mbile vichelio.
Wajiamu,
Omana wanjiwe.
Wamuyamu,
Penda wajiamu.
Wajiamu,
Polypaya Nakatiwe.
Wajiamu,
Konga mbile vichelio.